Alright. Yeah, we're here. Yeah. Was it Mr. Carter?
Oh, yeah.
Young Stunners. Chief London Rapper.
Let's go.
Mr. Chan up on the hook.
Ah. You know what it is? That town music.
Yeah.
Busy elevating, you busy hating. Just let me live my life, even though I ain't living right. Hey, this is for my haters, for my haters. Whatever I'm being out. So this is for my haters, for my haters. Nothing in you now. Hey,
this is for my haters. Wanna say I call them biru ni hotara bango. Topic of the day, kata upin di mumbango. Elevating, Rako di we said and got umbenga downgrading. Rapeta chipinga bako ambanga akara. Lipeta chipinga niko samo itasaka. Zisho ni sahani na wombe baba kosora. Barimeji yanga aina kala. Akona, haiba dosho nandina mini. Pora, mambona kativi banga kwa shana dish. Lol, bako rita drag baraba na time ya uriza kara lol.
Watu wanji wako ngamba bari nina chiko ni tinandava. Watu banji wakungamba bari nina chiko ni tinamshumo na wu. So uriba ya mbenga ndio zidiva tinandava. So uriba ya mbenga ndio zidiva tinandava.
Kare bako chiva basa toti richi duma. Dara richi ima cheke riko visa zino badoto kwa dama. Zino bako dara vele zono ama. Stage riko konya wako posa na ziflage. Wamejinga mitemo tabu chiva disen. Nikare niko chiva zino pull the trigger. Kare ndi njerere zino ndivoto enda. Na mera zibiti wa musanda wehenda. Bewe ni chembra undo nisia na fibo. Na zina ndiko nifa nivoto fibo fibo. Msika rito pika ende fenda rally far. Shuma kawa yes.
Watu vanji waku ngamba bari nina chiko ni tinandava na bu. Watu vanji waku ngamba bari nina chiko ni tinamshumo na bu. So uriba ya mbenga ndio zidiva tinandava. So uriba ya mbenga ndio zidiva tinandava.
Dikare pa kongo dande ndikare ndiko imba. Tota fame mangwe bako samur chiva. High network mrepa songo chiva. Chido shika chpinga chine nne na tondiva. Songo nyata zlenda ita songo nyata shine ndamba. Kare ndiko shumo sina chine ndawana. Akonda fame akonda vasidzana. Barabana peace mara future kwa shekana. Badibiza king mara pano asisim. Mrepa wali sore upa Burundi. Niko ambango ende tini puri. Shumo shikera ndichi shika.
Watu vanji waku ngamba bari nina chiko ni tinandava na bu. Watu vanji waku ngamba bari nina chiko ni tinamshumo na bu. So uriba ya mbenga ndio zidiva tinandava. So uriba ya mbenga ndio zidiva.